najiongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia, zote kwa zote najingua.
Chote ya mapenzi nilifungwa.
Oh, my God, my God. Ulinipa amani penzi kisado, nikawa na imani mengi madoido,
nikijua mina pendo nikavimba kichwa.
Shosha mingi misondo, isafali nimemaliza mwendo.
Taratibu,
gonjwa langu lisha pata tabibu, nimedabu alika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu, kama yo tuika kana fili vibe.
I don't know, ila I'm sorry.
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah, yalisha pono majira. Roho kwa tuime jafura, kufa kwa jana kulara. Taratibu, gonjo langu lisha pata tabibu, nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu, I don't know,
ila I'm so lonely.
I'm so lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
I'm so lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
I'm so lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.